Luka 9. Yesu noluongo jopuonjrene 12 kaachiel, miyogi teko mar golo jochiende duto kod mar chango tuoche duto. Eka noorogi mondo gidhi giland wach loch Nyasaye kendo gichang joma tuo. Ne owacho nigi niya,
"Ka udhi e wuodhni, to kik uting' gimoro kaka ludh wuoth, kata ndede, kata chiemo, kata pesa, kata sede ariyo. Ota ota morwakwe to bedie uru nyaka chop chieng' ma uwa e gweng'no. To kuwuok kamora mora ma okorwakwe, to teng'uru buch tiendu mondo obednigi siem."
Kamano joote nowuok mowuotho e mie duto, kalando wach maber, kendo chango ji kuonde duto. Herode ruodh Galili nowinjo gik moko duto matimore, mi noparore nikech jomoko ne wacho ni Johana Jabatiso osechiero oa kuom joma otho. Jomoko to nowacho ni Elijah ema ofwenyore. To moko bende nowacho ni achiel kuom jonabi machon ema osechier. To Herode nowacho niya,
"Johana to ne agolo chik mong'ad wiye oko, to ma en ng'a matimo gik ma kamagini?"
Mano omiyo nogombo ahinya mondo one Yesu. Joote Yesu noduogo ire monyise gik moko duto mane gisetimo. Eka nokawgi, mi gidhi kar kendgi e dala miluongo ni Bethsaida. To ji nofwenyo kamano, moluwe kuno. Ne orwakogi gi mor, mowuoyo kodgi kuom wach loch Nyasaye, kendo ochango joma tuo. Kane chieng' koro dwaro podho, jopuonjre 12 nobiro ir Yesu. Mowachone niya,
"We ji udhi e mier manie gweng'ni mondo yudie chiemo gi kuonde nindo. Nikech kama wantieni en thim."
To Yesu nowachonegi ni,
"Une ma mondo umigi chiemo gi cham."
Ne gidwoke niya,
"Wan mana gi makate 5 kod rech 2 kende. Koso idwaro ni mondo wadhi wang'iew chiemo ni jogi duto?"
Ne giwacho kamano nikech joma chuo mane ni kanyo ne dirom 5,000. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Nyisuru ji obed piny kopogore 50-50.
Jopuonjre notimo kamano, momiyo ji obet piny. Yesu nokawo makati 5 kod rech 2 go, eka nong'iyo malo, mogwedhogi. Nong'ingogi, momiyo jopuonjrene mondo opogni ji. Kendo giduto ne gichiemo, mi giyieng'. Bang'e ne okwany ng'injo modong', mi oromo atonge 12. Chieng' moro Yesu ne lemo kende, ka en gi jopuonjrene. Eka nopenjogi niya,
"Uwinjo ka ji wacho ni an ng'a?"
Ne gidwoke ni,
"Jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, to moko wacho ni in Elijah. Moko bende wacho ni in achiel kuom jonabi machon mosechier."
Eka nopenjogi ni,
"Un to uparo ni an ng'a?"
Petro nodwoke niya,
"In e Mesia mar Nyasaye."
Bang' mano, Yesu nokwero jopuonjrene matek ni kik ginyis ng'ato ni en ng'a. Bende nowacho nigi niya,
"Wuod dhano nyaka yud masiche mang'eny, kendo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj chik biro dage. Enonege, to chieng' mar adek nochier."
Eka Yesu nowacho ni ji duto niya,
"Ka ng'ato dwaro luwa, to nyaka okwere owuon, mi oting' msalape pile pile, kendo oluwa. Nikech ng'ama dwaro reso ngimane nolalne. To ng'ama owito ngimane nikech an, to nores ngimane. Ere ohala ma ng'ato yudo ka onwang'o piny duto, to en owuon owito ngimane? Mi olal, ka wi ng'ato kuot koda, kendo kuot gi wechena, to wi wuod dhano bende nokuot kode, kobiro e duong' mare, kod mar wuon mare, kaachiel gi mar malaika maler. Adier awachonu ni, nitie jomoko kuomu ka, ma ok notho kapok oneno loch Nyasaye."
Ndalo 8 bang' wacho wechego, Yesu nokawo Petro gi Johana kod Jakobo, mi odhigo e got mondo olem. To kane oyudo lemo, lela wang'e nolokore, kendo lepe nodoko matar mang'angni. Eka ne gipo ka ji 2 loso kode. Ne gin Musa gi Elijah, mane jobiro e duong' maler, mi owuoyo gi Yesu kuom tho mane obiro thogo Jerusalem. mondo ochop go dwaro mar Nyasaye. Nindo notero Petro kod joma ne gin go, to kane gichiew, ne gineno duong' maler mar Yesu kaachiel gi ji ariyo mane ochung' kode kande. To kane jogo dhi weyo Yesu, Petro nowachone niya,
"Japuonj, bedowa kaeri en gima ber. Omiyo we wager kiche adek, machiel mari, to machielo mar Musa, kendo moro mar Elija."
To chutho ne ok ong'eyo gima owacho. Kane pod owuoyo, bor polo nobiro moimogi, kendo jopuonjrego nodoko maluor kane bor polo oimogi kamano. Eka ne giwinjo dwol moro kawacho gi e bor polo no niya,
"Mae wuoda maseyiero, winjeuru."
To kane dwol no oling', ne gineno ka Yesu kende ema odong' kanyo. Jopuonjre mane oneno gigo ne ok owacho ni ng'ato gimoro amora e ndalogo. Kinyne, kane gilor gia e got, oganda maduong' noromo gi Yesu. To ng'at moro kuom jogo nokok niya,
"Japuonj, asayi, rangie wuodani. En nyathina kende. To ka jachien marach obuke, to goye piny kendo kok matek, kogwecho kendo dhoge wuok buoyo. Jachien no sande malit kendo weye mana ka tekone orumo. Nende akwayo jopuonjre ni mondo ogol jachiendno, to notamogi."
Yesu nodwoko niya,
"Yaye, matieng' maonge gi yie kendo mobam manade? Nyaka karang'o ma onego abedie kodu ka chandra kodu kama?"
Eka nowacho ni ng'atno ni,
"Kel wuodi ka."
To e saa mane nyathino dhi ir Yesu, jachien nogoye piny mogwecho marach. Yesu nokwero jachieno matek mi ochango wuowino. Eka odwoke ni wuon mare. Ji duto mane ni kanyo nowuoro ahinya duong' mar Nyasaye. Kane pod ji hum kuom gik moko duto mane Yesu timo, ne owacho ni jopuonjrene niya,
"Chikuru itu maber mondo uwinj gima awachonu ni, Wuod Dhano ibiro keto e lwet ji."
To jopuonjrene ne ok owinjo tiend wachno. Ne opandori nigi mondo kik ging'e tiende, to bende ne giluoro penje. Mbaka nowuok e kind jopuonjre Yesu ka gipiemore ni ere ng'ama duong' moloyo kuomgi. To Yesu nong'eyo gima ne giparo. Omiyo nokawo nyathi moro moketo ochung' e dire. Eka nowacho nigi niya,
"Ng'ama orwako nyathi ma kama e nyinga, to orwako mana an, kendo ng'ama orwaka, to orwako mana jal mane oora. Nimar ng'at matinie moloyo kuomu duto e ng'at maduong'ie moloyo."
Johana nowacho ni Yesu niya,
"Ruoth, ne waneno ng'ato kagolo jochiende e nyingi, to ne wakwere, nikech ok en achiel kuomwa."
To Yesu nodwoke kawacho nigi niya,
"Kik ukwer ng'at ma kamano, nikech ng'at ma ok mon kodu en jakoru."
Kane kinde monego tergo Yesu e polo koro chiegni, ne owuok oketo chunye mondo odhi Jerusalem. Nooro joote moko mondo otel nyime. Mi jootego nodhi e dala jo Samaria moro mondo losne kar buoro. To jodalano ne odagi rwako Yesu, nikech nong'ere ni odhi Jerusalem. To kane jopuonjre Yesu ma Jakobo kod Johana oneno kamano, ne gipenjo Yesu niya,
"Ruoth, idwaro mondo waluong macho e polo obi otiek gi koso?"
To Yesu nolokore irgi, mokwerogi. Eka ne gidhi e dala machielo. Kane oyudo giwuotho, ng'at moro nowacho ni Yesu niya,
"Ayie luwi kamoro amora midhiye."
To Yesu nodwoke ni,
"Bwe nigi buchegi, kendo winy bende nigi utgi. Wuod Dhano to onge kata gi kama ketie wiye."
Eka Yesu nowacho ni ng'at machielo ni,
"Luwa."
To ng'atno nodwoke niya,
"Jaduong, yiena mondo akwong adog aik wuora."
To Yesu nokone ni,
"We joma otho oik jogi motho. In to dhiyo iland wach maber mar loch Nyasaye."
Bang'e ng'at moro machielo nowacho ni,
"Jaduong, an bende ayie luwi. To mokwongo yie adogago ni joodwa oriti."
To Yesu nodwoke ni,
"Ng'at mosiko paro mana chien ok owinjore gi loch Nyasaye, mana kaka ng'at ma kosemako kwe dhiang' mochako pur, to osiko ng'iyo mana chien ok nyal puro maber.